我傻瓜瓜啦呀那傻一傻的小呀瓜瓜罗呀大那呀瓜瓜瓜瓜啦呀傻瓜啦呀的谢谢大那哟啦大那呀Jackel, Jackel, ha ha ha, ha ha, Jackel, Jackel, ha ha ha, ha ha, Jackel, Jackel, ha ha ha, ha ha, Jackel, Jackel, ha ha ha.Kawala shai kwautoma Shawaraya shikma hai kwoto Wuzai wuzai wata mama mama nyua Wai kwa loi kwa shidanya Hakil shakil ha ha haHa ha, Jackel Jackel, ha ha ha. Oh, Jackel Jackel, ha ha ha. Ha ha, ha ha, Jackel Jackel, ha ha ha. Hehehehe.Jaiko jaiko wara yamna shaiki Shau ya tamna lilida Uza waraiko hotomna manywa Ushia wolo shamdanya Hakel jakel ha ha haHa ha ha, Jackel Jackel, ha ha ha. Ha ha, Jackel Jackel, ha ha ha. Ha ha, ha ha, Jackel Jackel, ha ha ha.
Happy Jamna! Cha cha cha, ha ha. Cha cha cha, ha ha. Cha cha cha, ha ha. Boom boom, boom boom boom. Cha cha cha, boom ba. Cha cha cha, boom ba. Cha cha cha, boom ba. Boom boom, boom boom, boom boom.